I'm a traveler in this journey. I'm searching. I want to be free. I want to feel freedom. Make a choice for yourself.
Nimefungwa kimawazo na tamani niwe huru. Sky ndio limit, nataka kuizuru. Mali pilot ndege, hawaezi fika mali wana speculate. Dalili ya maisha nina imani ita happen. Na wacha tofali wazi, nitamea mabawa. Atakani kwa ndoto ndani. Napenda kile na hisi, nataka iwe forever. Far away, na feel flap your feathers. I say, hii feeling ni better. Lakini ya usema ukweli, itakuset huru. Macho zinalia, siya onyo na uchungu. Ile kutuamini, nimbali na uoga. Usiamini kile unaona, sikia au soma. Huku ndo mala wishes who come true. Zaidi ya iPhone, zaidi ya mawingu. Sauti zinaniongelesha, free, free.
Make a choice for yourself. I choose to be free.
Niwe free kama Dela, free kama upepo. Free kama padonya, presidential. Hata uwezo isiwepo, freedom ndio lengo. Free kima wazo, nani special. Nakaribisha kesho, na leo ni changa. Nakumbuka nikiwa mchanga, ulimi kwa mchanga. Nilikuwa free sana, nilikuwa free mbaka. Saini ngumu kuipato, kipata ni bahati. Furaha ni luxury, lazima wena currency. Dunia li spoil kitambo, tuko survival. Staki ndoto, iwache kuwa ndoto.
Safari kokoto,
speedy ni mdo.
Sipati commotion.
Najipa moyo, nilizaliwa kabla siku zangu. Kijana kombo, freedom ni sauti tamu. Ilikuwa inaniita. Sauti zinaniongelesha, free, free.
Make a choice for yourself. I choose to be free.
Niwe free kama Dela, free kama upepo. Free kama padonya, presidential. Hata uwezo isiwepo, freedom ndio lengo. Free kima wazo, nani special. Niwe free kama Dela, free kama upepo. Free kama padonya, presidential. Hata uwezo isiwepo, freedom ndio lengo. Free kima wazo, nani special. Niwe free kama Mandela, free kama upepo. Free kama padonya, presidential. Hata uwezo isiwepo, freedom ndio lengo. Free kima wazo, nani special.
I choose to be free.